Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
ajarru taw to bugi jangi fanu hala Mamadou Sam Sigou Diam Niali sakrabe hedibe tidalam jangi yuti mata masane li ngalure bamako bangal transport strama ngaji sede kibitirdi anni kewi jama to tumbuton no imadara al fadi bangal hewtawul jam e dawla jukiti gila yontere jabbi ndali ngalure waliabe tabantare tamatoto mi tamatoto tabantoto etato dingo ne sego kabaru jam en kigide hande di bismillah sakrabe sabiti Allah mbiyadna essence ga ben alkadra mublaji transport bi boytiki sanne le ngalure bamako al ben al haldi tampindo sanne jama o sabi mudun ben mublaji seben kiri kibitiri di ben anni kewi jama der e tiagal fufu jogabe kay yinde yetraka jorade du kaki di helan be dor fam ketna fostango Ousmane Nialbouli
Allah ngi wedana mi wono
mobil ngadungel min fa do ngel ana hewna pet pet fam en kuluna men jam fadio ewde gasoil mi de andi kuteji gondi do hebbingol jama tingol ka wala goddon ko min bayi wadde min aman immobilaji sabi wala goddon ko min gada ko heddi don men jaar e koyde amen yaw e kanyen darta do joddo e kana nabbudi do mobile fay gor min gatta dun wajibi do mun min bayi wadde erngaaji nay min dari do koyde amen do mo de sotarama e don tampinene sanne son kebi mobile du jama hewan fa yabbito ley e do fu den darta e lam o wada ko yaayi kebi ne tidalla ko o jan jogala
Allah sa ko yaami
dental ko mi be kabaru petrol le mali benna nar la mo ko be benna be dar ndenagu chauffeur en kany dun mobilaji mabbe yalla goleji di na jokito jo ele kawtal benna hakunde premier ministre Abdoulaye Maiga kany dun horejo dental gal Ibrahima Touré kedan fostango Ousmane Nialbouli
90%
le teme de refu chapan e jena e chadele de lam o waltini mi hakkilaji wiide benete jogala kanyun e gollidibe mudon kollobe bankaji dun waltini hakkilu amen dum beedni men dukkuyam fa yotta du darnaade ndenaagu donno mobilaji kamiyoji di e kulanteraji de dum dibe amen min aadi wiide be daronto ndenaagu mudon dum beedni kuyam donno mobilaji be yalla nekino golleji mudon tiagal han dum latta ko honno arande be denete nan be jokkinan golle mabbe leedi heban ko ojan ne min donkay himbe mali kantin na defa han on wana kabaru jafudo wiide tidalo timman handen na jangru
min aujourd'hui ou demain
bangal hotagol jam e dawral woni ko ben gubal gal landini alfadi fuddi imadratu tumbutu ton kedan nafistango Ousmane Nialbouli
tumbutu yilaru beno dir caravan alfadi do ndartugol no jam hebirte yambereji mudon an gonda le gallure wali be temetaton e chapande taton e taton leli leymunde ko yata yontere joni gallure de imadraji mudon an gonda do wadugol golleji finatawa e leedi yankaku yare ewodi no kuya joda halaji hokkindirgol hakkilaji no jam e dejer hebirte golleji mudon puddama le nokku no dirtede monument de la flamme de la paix kanankobe onoku ndokki yamoror fuddugol golleji mudon balde didi parte yambereji di fuddude do hollitingol kulantereje janjereji imobe bomi finatawa ndu yilaru anafawi do hejo wurtingol finatawa no jam e yirwere wadirta ko delegation spéciale du conseil régional tumbutu hunchani hore imadara mecintino finatawa darde mudon anamawni sanne do ndartugol jam yilaru ndu anhani timude alal barende kalkonde yontere fawa do alhali finatawa jam e fecci dirgol woni ko seyni fa hebini studio tamane iwde tumbuto
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo fawa mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
zum sir meden handan yobi dum be sak suka be husna be sene le galleji meden di buri fufu min tokora be ben mamirabe be de na be do fam ke do fostango sita sidibe
li kabarji en nanam anam mate le galleji goto e meden fu menen galle amen mi won min an debbo mo dub sapo didi indrado mama an debbo le galle den homo fu anam noddiramo kadi ma tokoran debbo mawdo kango tan won le galle den neddo yamirado wadde ko muyi fu so salkin fe nyamide nyamiri ko suudi baba happe mudun mami ko debbo wi'an sona o define ko yidi o nyama parti fe go do hacce hewtam annana debbo mawdo ana woya tokaradan wadere fe huune watti fu kanko tan fietele galde de mingu jaati wonko yida yiude kasin wala tokaradan patti fe goto ana fiamo kasin yukabe mamiraabe jomira tokaraabe jaati hono di kulis wadi faabe berna nyamde be sukabe nannan mudun so mawnirno gidal be sattan sanna ngayu hono nyimbe wi irtan fees ana yidi bani adama tinna eltam tokaraabe mamira meden worbe rewbe so wari anti huune du yeddata kongol meden
dokkaten kabul jom handi sakalbe do sede yewtere meden magazine magazine meden hande mbiyen yo kabaru cellal rewbe lulirbe mbiyen lulinde octobre rose kedanna ko mbiyen heban yen usmbe min Ousmane Nialbouli yo enkirejo
ido imaraji fisogol bangal dat dabreji li adnarundul majinde fek nyaw ko wete cancer col uterus dabreji hunchal hore ele hitande 2020 ewi docteur mamadou jara centre national immunisation oro vaccin o na hayba sanne yimbe fewde papilloma virus sabimbinowo nyaw o
an hani leedi fu hokkadi safareji be rewbe lekibina duubi sappo e joyi o e 2030 mali fuddi okgol o vaccin anti HPV le golleji pesugol le novembre hitande 2024 bi be rewbe mbaro bi duubi sappo woni subabe wadanede gol pesugol du sakade HPV le mali vaccin sakade HPV de watertan woni ko hokkete edon moddi kutteji fu wala do modon
e sans danger
vaccin on hebeli ciudi dotoro campagne ngaji fesugol na ngade dun le jangnirde e galluje yalla jamaare hurnde na heba fesede e hakilo juma jawara yugno golleji dido imbadraji on aser talki neldama kap ngaji di fu yalla fabade odo golle
la different caps
let ndokama directeur en kap ngaji kany directeur en ciudi lekkol fa yottade ndomobe elan kulde sarabe sukabe lekkol tagal jabgol sarabe sukabe lekkol be fu kawrintinte le nyaloma goto yalla ana pikke golle mun watte le ciudi lekkol goto goto dun wadirte
men mali berido
le boli bamako surbabe latibe inirabe andisi jati nafaka guldo yewtagul ka be edvd kabaruji fufu be gala e do fasogol nyaw cancer col de l'uterus
c'est ma première fois
jonon arande nande dun mi andana gol pesugol kamet andino yewgo gol debbo ana hani darudo hore mudu lewru fu do rende cellal mudu mi nanino kabaru pesugol gol
afrana len
to segu e gaw surbabe hewbe haklaji mudun na cirti e kabaro so won politibe wadde vaccin o wobbe kay na cikiti tafun
e gondal haba
mi andana o ummadara mi nani hala mudun do ciudi teleji e radioji sini dum fuddido gawdo tan mi yam pesawade
kanon kambe dunke embe na hokkata jural wiide vaccin nyaw cancer col de l'uterus o wala fe kuteji do engu rewbe tay kam wiide le mali do hitande fuf ko bori o nyiron yimbele chawoto o do nyaw cancer endi sababu mudo do bo maya maya rewbe e wi onazer donno imadraji famingul e sakade nyaw o ngoni kaborde bawde sanne hisude yonkiji